Astari Wavir Sahai Saraka Arkhu Libakimu Isma Besaha Letha Walid Wata Madhani Madhani Natha Walda Niwo Nehu Nehu Rusaka Belahum.